saraakiisha Ethiopia ee gobolka Amhara ee waqooyiga dalkaasi ayaa sheegay in xoogag ka tirsan kuwa Tigray ay weeraro ku qaadeen isbitaal oo ay burburiyeen sahaydii biyaha isbitaalka bishii November ee sanadkii 2021-ka. Arintan oo marka la fiiriyo indhaha sharciga caalamiga ah loo arki karo dambi dagaal. Henry Wilkins ayaa warbixintan V O A uga soo diray magaalada Hague ee Ethiopia. Maxamed Colaad Xasan ayaana noo soo koobaya.
Qolka gargaarka degdega ah ee isbitaalka magaalada Hague waa mid burbursan. Saqafka isbitaalkuna wuu burbursan yahay. Daaqadihii waa daateen. Shaqaalaha isbitaalkan ayaa ii sheegay in xogaga Tigray ee TPLF ay si ula kac ah u beegsadeen mar ay weerar ku soo qaadeen magaaladan 24-kii bishii November ee sanadkii 2021-kii. Sultan Maxamed waxa uu ka shaqeeyaa qaybta raajada ee isbitaalka. Waxa uu leeyahay xogaga dagaalamaya waxay isticmaalaan hubka culus marka ay weerar ku qaadayaan xarumaha caafimaadka.
And the TPL group, I think, is Saturday, targeting from far area.
Kooxda TPLF-ta ayaan u malaynayaa in maalintan oo ahayd Sabti ay naga soo beegsadeen meel fog oo ay xub culus la heleen qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka iyo qaybta qaliinka. Waxay la tahay in wax culus oo aan u malaynayo inuu hubiye ahaa ay soo tuureen.
Sultan waxa uu leeyahay dagaalyahanada TPLF ayaa markii dambe soo galay isbitaalka iyagoo bililaqaystay sahay dawo iyo qalab caafimaad oo ay ku jireen mashiinkii raajada iyo kii uur ku jirta ee uu ku shaqeynayay. Waxa uu leeyahay qaar ka mid a qalabka isbitaalka oo ay ka tageen maaha mid shaqeynayo, waayo TPLF-ta ayaa kala baxday birihii. Dadka degan Hayk ayaa sheegay in dagaalyahanada TPLF ay sidoo kale burburiyeen tubooyinkii biyaha isbitaalka iyo guud ahaan kuwii magaalada. Waxaadna magaalada ku arkaysaa dad sita jirigaano oo biyo aroranaya. Marka dhinaca shishe ee waqooyiga la sii aado magaalada kale ee la yiraahdo Weldiya, Dr. Ayu Abate waxa uu leeyahay isbitaalkii magaalada ee uu ka shaqeynayay waxaa boobay jabhadda TPLF oo sidoo kale u hanjabay shaqaalihii caafimaadka.
Waxuu
sharaxayaa Dr. Ayu in TPLF ay isbitaalka yimaadeen oo ay shaqaalihii handadeen oo ay ku yiraahdeen waan idin dilaynaa haddii aan ku qabanno midkiin isagoo daweynaya ciidamada dowladda. Waxuu intaasi ku daray inaysan ahayn in xarumaha caafimaadka oo dadka ka dhexeeya bulshaduna leedahay la beegsado. In si ula kaca loo beegsado isbitaalada iyo ilaha biyaha ay dadku ku tiirsan yihiin iyadoo loo adeegsanayo dana military waa mamnuuc. Waxaana loo arkaa dambi dagaal sida ku xusan heshiisyada caalamiga ah ee Geneva iyo kuwa dagaalka. Weeraro kuwan lamid ah oo lagu qaaday xarumo caafimaad ayaa ka dhacay gobolka Tigray laftiisa markii ciidamada dowladda ay halkaasi duulaanka ku qaadeen bishii Juun ee sanadkii 2021-kii. 242 xarun caafimaad oo ku yaalay gobolka Tigray, 40 kaliya ayaa hadda ka shaqeynaya. Fasaxa Takele oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sharaxaya weerarada lagu qaaday xarumaha caafimaad ee gobolka Tigray.
Since the start of the conflict, we have documented that there have been attacks on medical.
Tan iyo bilowgii colaadaha waxaan diiwaanka gelinay weeraro lagu qaaday xarumo caafimaad meelaha qaarkood. Waxaan aragnay isbitaalo lala beegsaday duqeyn aan loo meeldiyin. Weerarada noocaas ahay waxa ay ka dhaceen deegaanka Shire iyo qaybo kale oo Tigray ah.
Afhayeenka jabhadda TPLF Johannes Abraham ayaa dhinacooda iska diiday eedaha ka soo yeeray saraakiisha gobolka Amhaarada.
Concerning the allegation that Tigrayan forces deliberately destroy hospitals.
Eedahaasi ku aadan in TPLF ay si ula kac ah u burburiyeen isbitaalo gobolka Amhaarada ah ma aha wax nagu cusub, waayo
one thing that the regimes in Ethiopia and Eritrea are good at is that they commit crimes themselves and they frame others as culprits.
Hal shay oo lagu yaqaano talisyada Addis iyo Amhaara ayaa ah inay iyagu dambiyo geystaan oo ay dad kale dusha ka saaraan eedaha ka yimaada.
Xafiiska arrimaha caafimaadka ee gobolka Amhaarada ayaa sheegay in ka badan 500 oo xarun caafimaad ah oo gobolka ku yaala waxyeelo loo geystay ama la burburiyey intii ay colaadda socotay. Laakiin nooma suuragelin inaan si madax bannaan u xaqiijino sheegashadaasi.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobaya warbixintii Henry Wilkins.